Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America galgala kesa sala mafulaka hanga sati sadit galgala kesa meter bandi didami shanif kura sagalirat saganta fan oromo ndabars ammajal qaba
Radio Sagale America dagefatota kenya kamoltan Saganta Kenya Arrakisati Robi Onkolore Salama Barakumalamaf Kura Sagala Kalakov Satyu Atimo Fulbana Digdami Toku Barakumalamaf Kura Lama Kesumesan Kesan Aninamodanditi Ethiopiati Embassy United States Rakko Nagenya Gondori Nano Sa Jiruf Akalami Wansa Garasanatini Malleke Kachisejira Jimata Darbekana Misensoni Rayati Sabiya Gujibaha ana goro dola ke setina mota sadi ajje sanje churan jiratun ni mata jiru qama motu mazgafan ne jirra qopi kenya dire democracy rattimo party le oromo qindominan wali hojjechu raf kale sa wali galte ballette sanira dubbisudan gabasa qinde sinqamna marafo gatum rasagandha kenya tin wali ntura jenna dagefato ta kenya amoduf garajal ne trebina
Bulchisi nanno amara magala gondarif nanno shetti sababaje kumsa fokkara jiruni imalli gamasitti godam akkada abbatuf embassy united states lammi wansa ake kachisejira ango ni bulchisi nanno amara ammo amma nagambu e raja soratu gabasa ergame des
akambasi in america finfinne juru jeletti arda gondarif nanno sitti dibbes qawejira karallen cufa qabennalle hedduballesan bulchinsi america akrami wan sun nanno suniti yane fi ufega tuda matelle tanamalelle akummati wan jira media american dubbatirra qulqulleffat yukanammo caqas gafat tatulle bulchinsi policy tv warrina nanno amarati dubbisan lafti nagajeda rakkon jedan jira tulle ak commissioner policy nanno amara jeletti ammat lafti naga abbere addamu commissioner policy nanno amarati
ይወራውና ሚዲያ ላይ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ፈጽሞ የሚያያየው ይሄን መልእክት ለማህበረሰባችን ማድረስ ፈልጋለሁ።
ዋን ሚዲያ ረቶቴ ሰኔ ፍዱጋል ለፍጅርቱ ወልመትን ያቱዩ አነኔ ጎንደር ጅራ ለፍቲ ነጋጨላ ታና አኩመቲን ለምቤኩ ወናን ምርከኔ ሰፈዱ ጀደ ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍን ጅረሞ አካዋን ጩፈከደንሳ ከይሰቁልቁሌ ፈታኔ ፍ ነሜ ምርጋቢታው ፍያከደንሳ ቀለቴ ቁብቀባቱ ዳመት
Addibili summa ummata Tigrayo kan TPLF bulchisana anno amara kesatti hawasa qimanti lenjise loltumma lenjise hidachi se jechudan anno jeqa kajuru giddu kana commissioner policy amare abbre addamu ibsani turan misensi kore hojira wachistu TPLF katan obbogeta choradda garu partinsani kana kan ojjetin commissioner chiyu beku jedaniru gabasa kana mulugeta asbahaterge soraddes
Akkije chobbo getachotti ummat amara ummat qimanti fi commissionery policy nanno amara tuyo akkite PLF wan kan ke sinjer akkadan sabeh tatulle wan jira itidide bian yo yujadani wan amale fatani fi wan tokkot irdide bian isan wa war irdide be jira jir tokko jira jir bogetachon
yeqmantin hizb tiyaqe yanessaw yeqmantin hizb no in fact memelesallebet tebuno beteregagam
akkan jela ummatuma qimantitti gafi ufi gafatelle mirgufi gafatelle bulchinsinanno amarati fi mani mari federalallen gafin tuneni debi argachu malte jananeetin qalbi tokko irratti dubbacha bahane gafitana seeran debi suni wan tokko kunene wan nami matafayya qabchuftinu yutterregu dendaw tanidisaneetin addeni fi jolle dana ejjesa shifta etterganeetin falitte barbaadjete yo ummati miidam suni ufirra namdowu yo uhurra do wudadda banu kana mo yummati sun uhurra nam do wuh nam dibrat qarqare jedane tini wana kana herregun wan nam ceersati jed adonami qarqaru baate infinda jedane tin herregun ammo wan taun qamne je chundu bat bogeta chon akje chesati bulchin sina ga nanno amara wan diotan inni amale fati tokkojira yo warhum nalafa war miskin kan midani fi hawani fi jolle midu dandan yudadda bani nama dibiti san qarqare jedanitin dubbatan jardubbitana mormat sunammo tukun jardubbitani timormatan tanammo tuqokkin danden wambe kane fi tanaf haf gurani jeda akka commissioner police nanno amara jedetammo tiplf nama lenjifteetin nanno qabantitinam ergun mirkana ቦጌታቸው ደግሞ ጀሪኮንን ኦዱ ዳራታን ረቲ ረጋዋንን ቀምኔ ፍትጨልሳ ጀደ አኮ ቦጌታቸውን ጀደቲ ጋፊኑ መትቀማንቲ ጋፊ ሴር ቀቤቲ ተረ ፓርቲኔ ሊሳኒ ሌኒን ቀርቃርት አከጀችሳቲ ፓርቲኒ ሳኒ ፉላ ህዱት ዋን መትቀማንቲ አክትፍቱ ጅረን ዮዩ ህዱ ዱበቻ ባተለ ታቱለ ጀቤሲቴ ዋንን ዱበተኒ ፊታና አክላፍና ቱለቴ ጀደ የኡመትቀማንት ዋን መትቀማንት ቶልቹ ጅረን ካናኮ ቦጌታቸውን ጀቱት ጀዱቲ ነሚ ጩፍቲኑዩ ናኖን ጩፍቲኑዩ ቀርቃሩ መልቴ ከሳ ሁበቹፍ መልተለ
ጅል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ዳውቴ ጅራይ መልቱ ጅለ ካና ካን ሆገና ናትሊ ብራውን ኤምባሲ አሜሪካ ኤርትራ ጅሩቱ ፉልባነ ዲግደሚጃ ሃንገ ዲግደሚሰደት ትሲመቴ ጅል ኩን ዋጅራ ዋይ ዴሞክራሲ ምርገደለነ ማፊ ሆጀቶታ ከሱመስ ዋጅራ ወለቡማ አመንቲ ከሰደርካ ዱኛ አከሱመስ ሞቱማ ኤርትራ ዲፕሎማቶታ ፊበከቦተ ጎሳ መንቲ አዳዳ ከን ኤርትራ ከሳ ወሊን ዱበታን አከጨራተ ኤስ ከበጃ አያና ደማራ አርጉ ደንዳኒሮ ኢታና በሬሳ ዱሬቶ ኩማ ሞቱሞታ ከን ገርጋርሰ ጠለናማ ኡርስላ ሚውለር ፎልባና ሶዶማ ፍንኮሎሌሳ ተኮ ጉያላማ ፍኤርትራ ዳውተኒ ጅሩ ዳውናን ኩን ቡዋቀበሳ አከቱረ ሂማሜራ ሚኒስቴራ የጉምሰብያ ministera qonna ministera waye misomaf ministera odefanno ministera hojjetota ministera gargarsa wasa fi durate su walda gamta dubartota ertra walin mari kana ta unsani ipsamera mari kunis garafu la durati walta insa misoma motumman ertra to kuma motumota walin michoman hojjechu danda uratti kafulle fateta un ipsamera ሐሳዋ ቢልብላ ካን ትራምፕ ግታሳኒ ከዩክሬን ወሊን ገገ ሰንሰነ ደገ ፈታ ከቱረን ሚኒስትሪን ደንታ ለአሜሪካ ማይ ፖምፒዮ አመነኒ ጅሩ ካናስ ከምርከኔ ሰር ሮቢ ሀራቱ ተወዱፍ ሮም ከሰቲብ ሰከነኒን ካን ቱሬዮ ተው ገሩ ቢልብላን ማለከው ሊን ጀደን ገዲ ፈገኛኒ ንፍስነ ፖምፒዮን ቶርባንደር በቴሌቪዥን ኤቢሲ ጀደም ወሊን ጋፊብ ዴቢ ገገ ሰኒኒ ዋን ቢልብላ ሐሳ አሜሰና ኢፈምባ ሲናፋን ዋኤን ሐሳ ቢልብላን ገገ ፈሜኩን ትራምፕ ዲሞቲ ፍለኖ በረ ኩመለማፍ ዲደማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገገ ፈሙ ጅሩ ከሰት ቢያ አላሴንስሴ ያዶ ጀዱ ሜጅራ ኩኒስ ገማ ዴሞክራቶታ ራደርጎሙ ከጅራን ጆ ባይደንን ላልቺሴ ዩክሬን ቆረና ከገገ ሲቱ ከንጀዱ ቱረ ኦዱን ከኛካኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ጂማተ ደብረከነ ሚሴንሶኒ ራያት ሰብያ ጉጂባ አና ጎሮዶላ ኬሰት ነሞተ ሰዲያጅ የሰንጀሩ ጅራቶኒ ናንቻ ቪኦኤ ትሉበተን ከውምስ እጄቻ ከና ወልደቢ ቃመ ሂደቶታ መቃ ወቦንሶቹ አኒፊ ቃመ ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ግዱ ጅሩ አከተ ዱበተኒ ጅሩ ጅራታን አንቻ ወር መቃ ወቦን ሂደቴ ጉጂ ኬሰሶቹ ገመሳኒቲን ሚዳኑራንጋ ጅሩ ጀቹን ለሂመቱ ጅራቶኒ ገልሞ ዳዊቱ ቃመ ሞቱማ ወረካን ዱብሱዳን ገባሴ ኩኖቲ
ጅራቶኒ ጉጂባ አና ጎሮዶላ ራየንት ሰብያ ሆጅ ነገኛና ነው ከበቺሱ ጅማተ ድርበ ከን አንቸት ነሞት ሰደጂ ሲራጀዱ ጅራታን ጎሮዶላ መቃነሳን ያከዳሙ ኢንፌን ተኮ ከጀልንቲ ነሞኒ ኩን ጀልቀበቶር በደርበ ይርገቶ አንኖ ጀለውል ፈማኒም ቦዳ መናይዳ ከሳ ባፈማኒ አጄ ፈማኒ ይጀዱ
ወራን ሞቱማ መከላከን ኩን ገንዶተ ወንደረቁ በተቤታ አቺ ወራነ ካለ ወለርጋቹ እንደንደው እትወባኒ ነም አርጋታ ኡማቱማ ኡማተ ቆተቴ ቡያ ነማ ለሆሪ ሆርቲ ቱነማ ለፈቆታት ያለ አርጋኒ ካና ወርኒ ወቦኛ ቺተንጂ አኒኒ በቃ ካማና ራጉቡ ካናማ ለእጄሱ አዱራ ካናዋን ካማና ካን ጉባይ ኑ ገንደራሮ ከሳ ማናዋይ ጉባኒ አዶያ አኑ ወራካኒ ወለጋኒ ወልአኒ ወልአኒ እቺ እርጋቺ ራ addaya ani de anka ummatu mawai jolle amma ummate tana mano masane te gurani nama horifi sipatu jolle ganna kudani shani waifa tulle bulesa ki yagaru garaki ya mati abdullahi golu jidama sunille gurani to macate tani alla gandarra kufani hidan nakani sida ka ni hida dakani dak matani halkani dengedda bakka halkan nanno garasati saditi bakka hida alla gurani rasasa fitane
me namot ne ajefa mankun enyu enyu jedamu namota kamiti me kananno kisente ajefa mankun
namoti jefame kuni nama jarsawaiti jolle wai jarsawaiti daddachime esta dama inni lamafani jolle ganna kudani shani abdullahi golu edama inni sadaffa leni karte uturaje dama jolle naanno kutaa kudhawayii baraattuma akkan natti fakkaate ijoolluma naannoo saniiti ijoollee akkasiiti ijoollee wayiiti kun nama guddaa malee.
Warra ajjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekama? Tarkaanfii akkasii maaf irratti fudhatane?
Hin beekamu. Wanni bira ga'ee uummatni bira ga'ee beekamu tokkollee hin jirtu. Qabanii hidhanii uummatasirraa deebi'u ijoollee yeroo halkan keessa hin baanu tussii allaa dhaga'anii mana allaa warra hidhaa kan biraa guuranii bakka rakkisaan fixanii wanni isaa ajjeefamaniif hin beekamu.
Jiraataan kun dabalanii waa'ee namoota ajjeefaman jedhaman kanaa yoo himan warra sadeen kana keessaa tokko jechaan Abdullahi Gooluu obboleessaa tokko warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u keessaa tokko waan ta'eef tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu hin hafne jedhu. Namoota sadeen ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun Gooroo Doolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lubbuu isaanii baasan sanii namoonni naminuu lafti halkanii dhiqachuu waan hin dandeenye. Bariitee lafti bariitee jenna ifuma dhufanii uummata naannoo saniitiif koottaa guuraa gataa jedhanii uummatummaan dhaqee gate malee namni jiruu isaanii tokkotti lafa saniin dhiqaannee sun dhufee yennaa irra jiran. Booyuun dandeettu nama salli duttee tiruun teetis duttee gatatuun dandeettu uummatuma naannoo saniitti bakka haguma ta'e tokko saaqanii boolla kee ammallee tokko safara sanuu iyyuu nama hin ba'u.
Jiraattonni waa'ee nageenya naannoo Gujii jiru ilaalchise yaada nuuf kennan ammas nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan obbo Buggaalee Dambiiti. Obbo Buggaaleen jiraataa Gujii lixaa aanaa Bulee Horaati. Humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kanarratti geggeeffame. Marii waldaa hojii gamtaa tokko wal ga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabna achirra baanee marii mari'achaa jirru namoota kun waraanni abaaboo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15 koree teenee cinaa teenee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anii si bal'aan gara nama 208 ba'ee jira. Kanuma keessa ana keessaatti koree walitti qaba ana ture. Ana kaan qabanii dhaanachaa biitii dhukaasa banu ana kaan fuudhanii achi fuudhanii baaniin lafa ganda burqaa'ee bira lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokko achi bulletti irraa kanneetti bakki isaan walitti gurmeessan roobii magaataa ganda dogoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaati bakka adiikaa dhaanaa. Asi bakka naqaman sanatti qarshii uumaa 40 gara 600 kanarraa fuudhanii. Motorii sanarraa fuudhanii shubbutis maakaroo fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni goonuu jirtu akkuma isaan marsanii harkatti kennannee meeshaa kaalee narraa fuudhanii. Akka inni fuudhanii gara bultii 20 duuchaa nulukisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humnaa olii akkasii nurra geessisaatuma turanii bultii 24 bira bulee akkasii naqadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka nami gujiidhaan nama gabroome namuma miidhame bakkaati.
Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jalana oolchanii fi walga'ii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walga'ii kaan kan shaashamannetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootii fi jedhu.
Kadu'ees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti namuma beekamaa danda'u miseensa warraati akkamiin iccitii keenya baachaa inni ammallee basaasa dubbimarrajaa dabarsitamaa jedhanii maqaa isaanii leenjisanii achi laga buusaniirani.
Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa kasochoowwan hidhattoonni namoota irraan miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaanii irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii baataa'u kan himan waaqumsaa guutu haalanii jiru.
Waraana bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'u hin miidhu wanni kun waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gochaa akkanaa si raawwatee hin beeku. Tarii yoo jala deemtoota diinaa ta'anii ammallee waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwatu.
Akkanatti himatanitti amma diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu?
Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geggeessanu haaloo gara uummataatti ba'aa jiranii haaloo gara uummataa uummatu munajaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa irra dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorbuu keessa dhaggammoo mana isaatti dhaggammoo hin ajjeesaa jiranii. Nuti ammoo ka isaanii ka madeessine iyyuu fayyinnee deebisaa jirra kan uummanni Oromoon ragaadha. Ka yeroo boojinullee boojii isaaniillee barsiinnee gara isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojinee deebinnee galchinee jirra. Naannoo aanaa Gooroo Doolaatitti immoo nama lama boojinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinnee gara isaaniitti deebinnee jirra. Isaan immoo akkasumatti haala uummata keenyarra ba'aa jiranii nuti ka gochaa uummata keenyarra meeshaa raawwannu raawwannetti hin deemnu.
Obbo Waaqumsaan warri boojine jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiru hin jiru jechuun deebisan.
Namoonni akka kambar sille umanne ke na ka gufu kapso jinna nu to rawtan gufu kapso ta ankuri gara nama dibbala mangani be ka bartinne nu ti devinne karayani ti gabiyamo ka kanne ti bojine bartinne nu ti devinne akana sabba buruti ti namasadi akana goro dolallo ti namasadi be
obbo akumsana mas walwaran si qama nagenye motumma fi umne sanga gesen jiddutti gege fama jiraachu dubato waide ma walwaran sakana darbe sajjicha jima tarbe gujiba ana goro dola tirawa tamoyo melalchisun biro bulchin safi nagenye oromia gafatame debi kenera wajrichat itanaw gana katan kunle nebbe garasu ajjefamu no motakana quba hinqabu jichu dubato
lakyani nama qabani ajjisan ganje do defno qabu amodana qabani dinalle adawu nonno ayaa meeyee keenya inni nageenya oromiya kanimmo federal police dabarate dinni tokko ifaasarrattillee hoojiyame seeraan erga qabame boodaatti sitee dirqame yoo qabame yoo madaayillee qabame yaalchisanii fayyisanii yoo seeraan gaafatamale seeraan gaafatamalee qabanii yookaanii ajjeefuun oowwara akkuma seeraati.
Kolonel Abbeen Ryan Tsabiyya Tarkanfiyo fudatu wajjiri sane kawrdo fimani dogongoriyo umumus waluman sirresna ajedu gafin kan itanano gana wajjira bulchinsa finagenya oromia gafataman wai tarkanfi dettoni makawabo nanno kesuchu anjedaman humna motum marati fudane jereniti
amma lola ta ka hese de nige gesen sudi dende ti akasi kamani denno kasi respondi mata dadaba ajjuro dura ya tsabiyya jala abadani lolani yeroni bojewu dandani wajin matafaka ne jurusi amma yan kan jajiran mata miskina remota jisutu fi ye gidedu fi warawan mata ratti wan gade jismale yomma raya tsabiyya wajurwarani ajji jadrakasan indine
obbo Abbeen ammaalle nageenya fo yakajiru umne nageenya kamotu mananno oromiya soji naga kabachi sukana urdufa jiraachu imani hata umale ammas gando tabadi yagurna le gujilamen wallaga fi borana tokotoko kesatti ammasal nageenya aman sisate hinjiru jichundubatani jiru gabas segale america galmo doit nairobi
Ameeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jiraas Washington DC timmoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 47 dhaggeeffatoota keenya qophiittaanutti ce'uu keenya dura sirbaa Irreecha Malkaa jedhu kan kabbadaa wayyeessaa dhiyeenya baase kanan sin afeera ittiin bohara.
Resa tulu demna ya waxi tapi kenya ya mare adano vina mabunsa gaba marka tete pre sina robo sadarbe fani boe maracha dure dure Ada Kenya gabina Oromia tolargina
Ada Kenya gabina Oromia tolargina
Ada novina mabunsa gaba buchoftu reja buda Atisa kenurana nesi wanglorombo satina bibuda Ada Kenya gabina Oromia tolargina
Ada Kenya gabina Oromia tolargina
Ada Kenya gabina gaba reja samalka
Ada Kenya gabina
Orombo ndawalarga Gabarre jasa tullu Robni roba chinturru Jidar katti kabate Urumbo waga kandate Rumbe sala baga Roba lava tejet Adam krenya gabina Urumbia tolargi 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 Akail manle jacho manu budande akal mangani sabo kanu budande oromia kunde buji samitane jacho le oromo yom narawal bane borana bare tu yadan tokotane
adan kenya gabina oromia tolargina
akail manle jacho manu budande akal mangani sabo
kabada wayesa walle sakana nangalate fadda gefato takenya kadaga jirta radio sagale america saganta afan oromoti dre democracy partileen oromo danta ummat oromo kabachisu daf indominan walin ojjechu daf gaddiso oggan soromo akondesan kalesa gabasun kenya yadatama partile siyasa oromo kannen mari dimakanarratti irmatan kessa aga tokkorra angawota dubbisne jirra tsahedam totu gabase
partileen siyaasaa oromoo dantaa ummata oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf hoggansa gaaddisa oromoo hundeessan partileen siyaasaa oromoo kunneen marii ji'oota shanii oliif osoo walirraan citin mari'ataniin faayidaa ummata oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru raadiyoon sagalee ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeeknisaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartilee siyaasaa oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa koongireensii federaalistii oromooti. Dhimmi nageenyaa oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'aa kan hoggansaas qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneen ittiin dhala ta'a jennee iyyaannu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun bal ta'anii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenya boora'u nageenya kana itti tasgabbeessan nama jira jedhamee itti kan yaadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru ammaan booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa gaaddisni hoggantoota Oromoo kun itti gaafatamummaadhaanii dubbii isaa ni ilaala jennee itti kan yaadnu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa jirus hammatee sababii jiruu fi rakkoon kun waliigalteedhaan hundumaa hiikamaa kan jiru abdii jiru tariitii qaamni amma hidhatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentii itti kennameera jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummatasaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuummoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru. Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kun nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushuttillee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oote nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Booran koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Isa inni nama hundumaa yaaddeessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanta kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atameyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawin keenya guddaani fi kan nuti marii kanatti illee jijjitee osoo abdiin kutatin deemnuuf nageenyi ummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun ajjeechamni keessattuu karaa dhiyaatiif karaa kibba Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a ka jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera, irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Hayiluu Gonfaa koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a uummanni Oromoo yeroo sabni biraa aara galfatetti wareegama guddaa qabsoo keessatti kaffalee tasgabbii argachuu dhabuunsaa sirrii miti jechuun irratti mari'atameera. Nageenyi uummata Oromoo karaa itti fufinsa qabuun tikfamuu qabaa kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kana hundaaf immoo falli tokkummaadha qoba qobaa deemurra waliin wal dhageenye ilaa fi laameedhaan deemuturra wayyaa kan jedhuudha. Uummanni keenya yeroo haala aara galfatti barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenyas aara galfatti agarsiisanii yaadaa fi yaaddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aara galfatti kennuu qabaa kan jedhuudha. Tokkoyyuu mareen kan barbaachiseef isaafi maaliifi waldhibdee keenya qawween otoo hin ta'in marii naa hiikkannu. Garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessine karaa nagaatiin uummanni sagaleetti kennee vootaa godhuu kan jedhuudha marichi. Kanaatiif kaayyoonsaas itti tasgabbi'u. Lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraayis Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turre irraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefi jedhan. Kaleessa mariin erga xumurames walii galtee waliif mallatteessuu kan ibsan obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuudha jedhan. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feen dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa ta'anii jiranii. Oromoon alaabaa kana hin barbaade hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kana hin barbaade hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon nu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaa'achuutu nurra jiraata. Wanti xinnaa kana kanarratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin dhufu. Sagal walii kakatamee iyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu. Inni har'a ta'amoo borta'an hin beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti nuyi waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru. Yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a.
Marii paartileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa waliigalteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11110 11720 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.